Hey, oh na 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 na. Hey, toto dari umeumbika kisura shepu. Hey, kia Mungu nipendeza si ukideka. Wangu wendo namba moja, ninakupenda. Na tena kwangu sio hoja, takudekeza baby. Domana tunde pole pole, pole pole, pole pole. Benzi tuliwe pole pole, pole pole, pole pole. Baby tunde pole pole, pole pole, pole pole. Benzi le tuliwe pole pole, pole pole, pole pole. Yani mimi umeniweza, sina mwingine. Na mimi mimi watasema inawauma, love it. Nataka tujue together, mimi na wewe, wewe. Tena kwangu sio vilema, kiki midomo, wecheza.
Ni jana, ni juzi, baby girl umenichosha na matusi. Nasipuza uongo, takupa kisogo, sinipima ubongo. Sipendi zako mchezo, tatisha mendo mendo. Nakoroga wakano, nitakoroga wakwako. Napenda lavi lavi, unadai mani man, mani man.
Pole pole, pole pole, menzi letuliwe pole pole, pole pole, pole pole. Atakaliwe pole pole, pole pole, pole pole. Benzi tuliwe pole pole, pole pole, pole pole. Ni wewe, bati yangu si ni wewe. Mwenyewe, nachotaka tu ni yeye. Kimwewe, wasicheza tukidede. Kimbele mbele, napiga tu vigelegele. Wendo my number one thing, my African queen, my only pet thing. Rainbow wako uko deadly, kwa nimiketi, tena my feelings. Wako baby niko ready, na ima penzi, wendo my only. Na tena kwako mini cheesy, bila miziki, ya niriziki. Tulia, kiwa na mibasi tulia. Nini fura, kuwa na wesi ni fura. Once again, hey, oh na 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 na, yeah, yeah, yeah. Ni baby pole pole, pole pole, pole pole. Benzi benzi liwe pole pole, pole pole, pole pole. Wasi pole pole, pole pole, pole pole. Step makate, step makate.